Mujara was so tall. Nanga Nasavan, which is so dear. A good on Napome or Nepo, a day. Maybe none of your Savi Bugambe, none of your Jenny, and Mujara Wangi. Abachara was singing a mafu, Bansoro, Mukamuna, and Namasanze Guru. Gari Kupara, but you couldn't get Jenna Bude, Jama Murabi, Tara. Baba lina bana chontekere wabula chambuse ko mkazi wange nachara yabadde atamiteta ngainane vubukeri yura yura bakira lirigira nilimuse mbugo obali amutute wasalondote chokane mkuliro kunyura muyo kwa mkazi otairo chamuse nezibu ngainana bana wakuru mutia nsasira musajja wata unja unja Nseri muka biba ganda bange Zechemba mkwe unya murumbo wange Engeri jonku mie mumu nsele nziu Wamufu mbye nyofu mbite tara Neanziza neanze geto chuse meme Baganda bange buli aina munamu kuma munju ngaye kuma bulungi nataraya omwe bazanga kowe mwaragana gwe bameka babuzewo ne bagende zira emagumbe terimwa mudo kasita mukyara we aliye jabata olwokwagala sanyusa bangi nawe salumanyi oli wadugenda baba sikulimbye mutayi wange wawadde nga basinga bakitegira Wali webi dibe umutari katula Kuliruwa sungu wala nafuke nsoro Nasa surabe vichamu muenda Kare mula vye nyumba sekerete Okwe sura mugunya nogo manyoko Gamwe mwesi mirenta anaza mwe Chimba nsanyukira murungo wange Newe musobya chite ye uunta Wamungu mienyusi mitetara Mama neanziza neanzeke Umechite wachobu tachono na tukusemene Wewa wangu mienyo mchara wange Na yosano chimanyo sitani jari Zeyo jembita itakwe joto vira Ebintu vienda bivinji mubantu Olia chane nyumia wewa mokibira Na nyumia ne kuchuma chota tekira Omularana kukumio utatitira Ngaya kuwagira weja vati Kwa inaka tekira tokirizanga Oyo chaba nunya kukenda mwena Raini jari keba kusiga toke zanga nunzita Nebyo ugaga weto bitwaranga okugiranga we walentane swaza atenga nabana bo bakotogete sono ugaga bwakuwa toli wetika zekemba nkusaba mulungu wange obengo lumirwa nyo bufumbo wafe tulioka tukuma mabuje gafe bawuno bwamule ko wenju izombi yenga kichono nyacho tafunanga ekyo buli wenje buza nkifunanzeka munango fumbye nyo fumbi tetara Neanziza neanze geto chuse meme Waliwe sura mpya jembi kude Ejo kukumye nyubu kumbo wafwe Njagala mkwagale kumurumbo wange Mnjagale teri ya bulikyo Njagusoka kule kulipea wena Ubu simbi wenino busamu samu Na vade baga ya baliche unya Ngabara babwe tukumbo rwasabiti Nepale yomu na jisibude Na kunyo angababili okubana lero Njana kubisaya kapande kafwe bamba ndi kireko nenyu butenene nyitudde nawe kate munda wanya karabulenga itawo buteroguza no muntu okujanga netaga ajanga kumala na kuita juli mpozo mutawana nga gwe bubudda osigana bambita busana boluganda wobubuddo lwakitange nenyabu naye abasigadde omalanga kwekkaanya nnyo kye baagala munnange kiri gyoli vuga kigali kyo kigali kyange wekumanga nnyo obutakyonoona bwembanga nkusobezza tonkwekanga okiŋŋambanga nennongoosa n'ensonyi ziremeza abaagala na nkumu bwemba n'ekimbulako tokwekacyama nange ebinsanyusa nja bikubuulira olyoka onyumirwa eggwenkata okatage ŋamba bakulanga kyabagamba ettima gwe kyeyisa ekikutiirika oli kibona omunna ntala bwa nkumu nze namukisa atambula naawe kanneyagaleko eyagaba nekkuba omukazi omuzibiza tejabata ecupa ya bia tesumulu lwa kumi tebakuyita kwe togoba jajamya wayina omutambuze munnanga olabye ofunda naayina omusota mu nnyumba omukazi omutambuze bannanga alumya akusiibya n'awaka n'otokola ssebo gyosanga n'avaawo n'atunuza endali ne lwaba kyadde tomwesiga nnyo teyenva neewuunya omulongo wange engeri gyankumyemu n'atalalanga maama ofumbye ennyo ofumbidde eddala neeyanziza neeyanzege tokyuse emmeeme basaana bakutye mukwano osobola embeera gye ndimu tetiisa alabako wadde nga ndimu ebirwadde ebirala naye tebikutye musanga mmeeme mitego gya sitaani ogyerindanga oddukiranga eno nga nze mugoba basaana bakutye mukwano osobola embeera gye ndimu tetiisaalabako wadde nga ndimu ebirwadde ebirala naye tebikutye musanga mmeeme emitego gya sitaani ogyerindanga oddukiranga eno nga nze mugoba amma basaana bakutye mukwano osobola embeera gye ndimu tetiisaalabako wadde nga ndimu ebirwadde ebirala naye tebikutye musanga mmeeme mitego gya sitaani ogyerindanga oddukiranga eno nga nze mugoba basaana bakutye mukwano osobola embeera gye ndimu tetiisaalabako.